Olulimiro jja kuntabangula kubanga bensirikidde nkumu obufumbo buno okukula amakwetira ddala okyankumakuma si bonna beremye njerondukuddemu kyama kye nali ŋŋumidde n'enkona ekyafuniseeko abakwata mu nsaka beragiyo nanze ekiiku myaka gye nnina bino byakundozooleza ebintu ebinyuma okubuuzibwa nnyoko nze mbyanukula enkyata kyalina mbavu engeri gye ntaganjula obuzaale bwo nekikolera mu kunkazakaza kaleeta we mudde naye obisongako simanyi waayiza okunywa amagenge newankubadde waliwo nze bimanyi byansukirirako kubaolo n'emita nekwesonyiwa okukuwa erinnya ly'ekika naye nakiko za busungu nakujogebwa nakatonda yemulungamya mugenyumya kwetondera naye ojja kunjozayoza wajjanga kyemeza okutuuka lwokuze nze bino bwe mbimaalayo ojja kukwata emimwa nalwala ne njantuuka okwesonyiwa nnyoko wabula nga ndikundiriye bw'atyo naasoba abakazi abakwana bagira bakyabagwiranya so n'olubuuto lwo yali alukuddemu ngera ne musanya yali agajambula ebintu byo biwanvu nalya n'obutwa ng'olwo ebikufaako mbinoonya mu nfumu nekwetumira tebandiiko mu kimpukumpuku ng'olwo nnimbye enti lubaale ye yali ntumye mukadde ensonyiwa okukuguyaguya nze nnakoola lwakuba obulamu mbwagala bwesonyiwe ng'ebikusukkako ekikongo tekifumbibwa bukubuku tekwettanira ebintu by'okulimisa kubanga n'empisa ebiriira ku mbiro agala naye oyakugambye bwe siri muzaddewo ye yabaakulaga omutuufu gw'amanyi emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyira eddala okugira ku nze oyitibuka ensekuwane ate olemu okwemanyanga emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyira eddala okugira ku nze oyitibuka ensekuwane ate olemu okwemanyanga munange wansanyusiza walyose n'osoma tebandiiko n'oba wangeri ndala wasinze n'omusaayi gwange gwe nnina bano nazaala mu mpiri wabuulabye ombuuzizza ebyokulaga ekika ebyo bifula ebyamba kweresa nseko lwa nsonga maama wa amazoziba omumwa nze nnakugamba kinga nange yankisa n'abagayi b'obugonja babinnangira mbonne sibye ku mwana w'abalangira ebintu byondabizza mu nsi bingi nze nnafuuka mu lutansozi balina n'ebimbe nga bitugumbula kale ebiggalanjula mbinyenyeza ndege yajjanga mu mwezi gwa kasambula naye nabigo byayirizi yankulukuma nzeno gwe ndowoolezamu okuba taatawo yavaako kuno ng'amaze okugwa eddalo nakunsabangako omulundi n'ogumu nze ntandikirawo okukutwala ewuwe nga n'okuzoola kwe nno biwanuuzibwa ng'ensonga ziva ku gwe mpiti bwaloga amasaŋŋanzira g'oli mu bisaana n'opeena wuuyo ne maama w'omukka guweddemu woowe mwana wange olabye mukate wetuga nazika ky'omwana ne nnyina olumu olaba n'abali akubwongo bwange beebe ensonga lw'endizikibwa ebizibu bisanga bantu wandikumye bambi manya obulumi bulimu ebyo be tutera okulaba omuntu bw'okula munnange ensi kuzingisa omufu tebandiko kana akaseera kolimu nze nteekeddwa okukukumakuma neŋŋambo nawulidde ziyitiŋŋana ng'omu mwezi okujja olina okuyanjula naye bw'onodda mu kwerumaluma bwe mbulira omulezi gw'omututewa ng'osuubira oluganda balupangisa munanga ebintu by'obuwangwa bigoba nnono maama wo ye yaleeta emigozi obanu bwe nsaba weekuumira omusajja wo olukujjukujjula okukukusa embugo abajjala olugendo basubya emitwe ate n'ebyafaayo biddiriŋŋana yakutta n'eddoboozi tukuswaza olikola ebive yonna gy'oyise ennyumba ya sekandi erige yengulwa munnange ky'olesanga muntu kyakulya enkerembeza abalozi zo ddala ddala embuga z'ekiro okuziwaabangamu olyejjuukirizo omaze okukyayibwa okulemba kusaana olinabye weekeka so okudduka kubanja kwekotogera na buli akuwa amagezi mwewe naye osalengawo nga weerowooleza balonne baalifuuka enkomba jjovu nonobanga peragiya kiribeera kityanga enkabaga z'olina agwe najja kwefuulira ensi eyagalamu okulengera ewala mpola mpola nga nange wetera sibuli byegumu ti byenkanakana nyaba enkuzannya na sikale manjovu emikisa nsabagibe nga gy'oli oganyire ddala okugira ku nze oyitibuka ensi ekuwaane ate olemu okwemanyanga emikisa nsabagibe nga gy'oli oganyire ddala okugira ku nze oyitibuka ensi ekuwaane ate olemu okwemanyanga maze okuteeka mu jjoba nkongerezaako enkumbi n'ennajjolo nkuwadde n'akakunsa olundangako tewenyinyala obwavu bubonyabonya ekikumpeesezza obukeedo n'enjulu esaaniikwa bulijjo esookasibwa ebyobuwangwa bya wano bikuume balo tebamufumbira jjagajjaga kabaka n'ensi yo ky'obiryangamu olukwe so n'olulimira okikulu gy'oli ebyobufuzi by'abanonzi ebyanyiwa obiyingirira ng'omanye kulamira tewekkirira nnyanga naye obanga n'obusaasiza okusirika kimu ku by'okulwanyisa kubanga n'ensonyi mu bulamu bwo lw'oli yawula ekirungi n'ekibi engalo omwokuulidde y'enju y'ababo ne muddaame lyange nakuteekamu ne wenifa alikuboola tulirerembuka emisamba gikunkuumire ebyama byo mu nsi eno bwe bugagga bwo era nze n'ebaganda bumbakuutira tetebagezanga okubonyabonya teryalina pulaani ku buzaale bwe kino kibuuza n'obama nyabo teweeganyanga n'okulusana amazima bulijjo gakulembeza obanga muntu mulamu nga wendi obimanga ebikuvaamu bigeyenguza tukulembeza empalana n'okuwoolera ekisa n'ettima ebyo byagala pima nga n'ekikulu kya byonna otyanga nnyo katonda w'okusobola naye okukukulembera emikisa nsabagibe nga gy'oli oganyire ddala okugira ku nze oyitibuka ensi ekuwaane ate olemu okwemanyanga emikisa nsabagibe nga gy'oli oganyire ddala okukira ku nze oyitibuka ensi ekuwaane ate olemu okwemanyanga emikisa nsabagibe nga gy'oli oganyire ddala okukira ku nze oyitimo kense kuwani.